ebitu bako bulijjo bingi bibera bikumu biringo lwazi kino mbadde na luto kukirabe kikwate ensi ne kigisa ku njegere abagezi gezi kababa belu kiba yisa bubi kibalyo kamala tulinga obuliga kino kyesalira simanya sigala tulugenda okujjako katonda nga yayambye natekawo omukono gwe sikulimba katukanye mavivyela twetonda obulamu bwaffe okubusika mu matiga naye this corona COVID-19 is a dangerous serious killer be protective to your health oba kisoboka tula waka do the needful to sanitize see the doctor for any symptom wash your hands and keep a distance tosemberera nyo wewale wadenga bikumye katunywere katonda tatulese kanyasala byakumala nabyo bigende kaseera katono tebiberera wadenga bikumye katunywere fe katonda tatulese kanyasala byakumala nabyo bigende kaseera katono tebiberera.
Remember where you got it from. www.djericom.com.